Okera kuncha ne wetala ne mikwano jomu Kampala embela nebyo yambala biche yawo yawo ebyo mama oya biwala olina mwana wa buwala neyo jembera bogera nti mama olimuka nambirero labayo lero nawe byokola labayo kati manye nensi munange sekera yengeza ng'ebbeere liri mu bire naye kerikunkumuka embeera ya bulijjo oyo ye muntu wa bulijjo naye olwo oluguudo lw'okutte munange lunakutuusa waleero olwaleero kyosiga 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 olw'enkya kyokungula 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 olwaleero kyosiga kyosiga nnambi nnambi olw'enkya kyokungula 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 ova ku mulamwa gwaba bakuwerera omukwano ogenderera ebyamasanyu emisono gy'ebyengoye ebijja bijjuka buli kiseera ebyobulamu mwabiviirako ddala kati mwabinyuka mwadda ku ndigi temwefiirayo abantu abatonga mmwe bwe mutyo bwe mweyisa muddamuli byejjusa ng'abatalaba bwe bakola aba batuuza engeri gye bakula ebyo mwabita o olwaleero kyosiga 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 olw'enkya kyokungula 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 olwaleero kyosiga kyosiga nnambi nnambi olw'enkya kyokungula 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 tugende olitukeeyo lyejjusa mmera mmere envi labalaba enkya olyevuma enseeno bweyisa olibona ennyani abaana banno bali ku yunivasity oli mu mabaala kuyimbira nkuyimbira bw'oba omugezi wuliriza kuyimbira nkuyimbira mukwano olaba olwaleero kyosiga kyosiga